tune, double block, full tune, full tune. Rewind, rewind, rewind. Are we ready, double block? Sharia, naenga ifuzeraga, abama nyibu manyimu. Hebitu vya fika mkama ya gaba naenga fati chano kanzenja galani. Yeah.